Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Kede Kabaru Jame Fulfulde Talatari Noga e Jena Leuru me holi tindividi Jena Yabde Suki Du Studio Tamani Miden Tawa Ile Meson La Pres O Bomo Kod O Njuti No Nod O Kabaru Judi Umar Wai Galo Kankulu Hum Jiro Wont Wigi Jam De To Sekirabo Kumpititi Widi Do Milad O War Dit On O War Tait On Fe Ibrahim Boubacar Keita O Yuan Dar To La Mu Wakasem Ido Kabaru Jo Hoki Un Kenyan Wakanda Mu Yaltu No Etele Ngaji Dide Nyaloma Kenya Nado Yimbel Kipo Kufunaji Bulo Bulaji Li Adnar Lufu Idun wonde yembinere nyaloma hande no micciteden witti alaji kewdi be jogi nyaloma hande le sa haledi ndi kanyele wuddu leedi ndi kanko suko jokole no dirtedo Mamadou Gassama o tiagal ko mo somtingel do cukalel pamarel no ko no dirtedo Paris leedi France leedi dum won lami leedi France ndo Kenya yide makko holiti wiide du wakati jono halaji kewdan gonde hale tono bangal yimbe le jodi be leedi France ndi be bi wala foko weltite anniaji France ki honno kabaru yimbe le witta witta be ngori tonno di wonono sembe kabaru ji mi jigino do bete hande di kanko horejo lindo Ibrahim Boubacar Keita do milado jatto o wardi Kenya no holi TV do waran dartude lamo le no gay e jena lewru juitane 2018 so lando jabinimo di do kabaru jo hokki do wakande suudu telendo tayimo fa nokku makko no dirte do sebeni koro le majjundo holi TV de kanko golleji makko do gollili leedi ndi o weltiki do hen sanne di do kabaru jimi ngara wirfita do hen so lando jabi holi tindi wi no gay e jena lewru me won nyaloma kejena do kabaru yimbe le dum won kuminibe kabaru deda guli adna do fo no dirta kufunaaji bulo bulaaji be wattu joni do wonde yeminede leedi mal bi wakkati be jogiti dallaaji moddi le sa haleedi ni kany e le wuddu leedi ni wakkati furdu bonandaaji ngatte fewde mabbe fa kebe famtaade ngare kede Mohamedou Sama Seko Ousmane Niali Boudi
ko buri temedoro e chapande jagomo kufuna bulo bulaaji masimbinaabe wattu joni o ndedo gullude oni minisma woni burnde fuf mursirade yimbele ele odo alhaali woni ko fedde nations unies yambinta jango nyaloma hertanaado kufuna blablaji sisili hikka o wuri dubi chapande jiddi golle e chadele sabi yo chapande jeddo bo yittima wuri o do nyalawmo juinaado gilla hitande 1948 bangal yettude civil en e kabitibe ngadbe faba le golleji oni be notorto der o yambere dun tutude teddengal ko buri ujinoro kufna blablaji yube hen le wattu golleji nations unies gilla hitande 1948 kala na ko en davuti o jokka kidaado horojo oni der leedi mali
la journée
o nyaloma keƴenaado be kufunaaji bulo bulaaji be ana jogi nafa sanne fufdu hedde minisma buri sabu kanyu himbe mudon hewbe keddi le basiji do mali do nenno hollitinde be be jette himbe ana caggal mabbe ana teddinaabe dum wadi yamminde o nyaloma ana mujji sanne min kullitam bandiraabe amabe yonkini e mursa do be me jeggitaybe me den gadnaabe duawuji be tinneke be golli fa jam hebe le mali militaire en leede kewde mursi yonkiji mubbe le faabugol malingol nenno yamminde o nyaloma ana mujji sanne sabi ana hollita pabondiral gongal hakkunde himbe
avec les casques bleus
batte o do nyaloma o horojo fedde oni Antonio Guterres na doma gabamako ga hande kanko horojo oni o waran yettude kabitibe gollonobe hotagol jamma der leedi mali o forandundo e madraji tutugol teddengal fawde kufna blablaji yube der hitande 2017 o do nyaloma kertana do kufna blablaji de wadi e wattu mo manda minisman hani jumnede der leeru juin warurundu e lewi honjotobe hewbe ndedo gullude minisma mo oni wawana lifi dejjere leedi mali ndi e hewtagol ndenagu nder sahal leedi ndi e ley wi mabbe an haani lam ko be leedi mali be wajibina manda tekudo andon wiide ana e ndedo gullude ko buri ujunaji sappo yo kabitibe polisaabe yube nder leede temdere e sappo
holitindi wiide wakkati jono kanko lammi do ndedo fedde le adnar ndu fom domta leedi mali ndi dunki ande wobbe kolliti so bami fo yottiki le nokko o faaman hono kabaru tiidallaaji di solda mabbe jogi lele di mali do jawdu yel hon dum han hebindirede jogala kede mo konko brema eli di ko ko sifi do hen
to wari am han tawede o yida kana ko leedi o yida yimbe minisma to laati do ma han yidi be yimbe to galda lam me ana fami tabaru leedi di no wor to hokki to mo fu han tawede to o hoti mo han halde hono yimbe je sing wai fadrade dum no fana le de to yidi be burkina mali ni wer chan ko ni murtani hono mbalde fadrede fa borandal di do leedi men no wayti mudde kamdo dembaabe tabaru mali so wari be kitto kanako be kettinta yimɓe ministma ɓe ɓe kettinto kala fu bawɗo faabade ndenako leydi ndi deɓe tawi malfata wawa bisude haajo o neɗɗo hoormo waala ɓeɗe tagga muɗum naɓe lanndo jama o ɗum ɗum ko haala noddia wawi wadde leydi eyi wonko ɗum wawi nafude e ministma golle muɗum no wawi weltade
hollitindi wiide so ngabbiddo bemal ame annde ngal oɗon mbaylini tirton miijoji moɗon no noddimin to ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi gueɗe cinñinɗe kaldal e kawral ngal wala fo koɓe paami ko tongalinde ɗo dewtere ɗo ɗo kabaru fedde neɗɗo noddir centre quartiere nde kañum hokki ɗum ɗum woni hanɓe ƴewtade no golleji ɗi gorri ɓe mbi fedde hande jokkitade kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi du wala fo dabareɗi fiyata dow hen fa ƴewto hono golleji muɗum ɗi gorri le nokku on kanko noddirteɗo Mamadou Gassama o caggal komo somtiguel ɗo cukalel pammarel nokku noddirteɗo pari le leydi france ndi keñen o yiide hooreje leydi france ndi o Emmanuel Macron oɗo soko jokkolle leydi mani muɗum mbarta duuɓi noga e ɗiɗi hollitawede wattu joni o hokkama kayitaji leydi france o hokkama toon golle du o nata yimɓele pompier ɓe wattu joni ɗum wonde wadde haalaji hono kabaru yimɓele meɗen witta witta ɓe no gorrino malinkoɓe gomɓe toon ɓe ka kollitiɗe wala fo ko ɗum waylitita e politique ɗi france wonde yaltidi ñalawma hande fa haaɗo hono sukaɓe jokkolɓe wittude fa nata e leydi muɗum en ndi keɗemo kanko noddirtude compte tapo komo sifi dow hen
oɗo golle o no hani yettede sanne ɓiɓɓe leydi mali fof no hani beltanade ɗum andar no jaadi no hani weltanade oɗo o kabar o leydi mali ndi no hasidini hono oɗo kala halde sikki wala fewi pelle yoga na yiɗi nawtorade ɗum kaɓe anda wiide hono ɗiɗo golleji mbaltata fewi kabar jogola politique leydi france banggal mbittoɓeɓe ɓuuri foof joni wona fewi arande ɓinguel leydi mali golla hono ɗiɗo golleji mi micintina o ko kanko lasana baccini waɗi noon e ley ko ƴaɓɓi o hisi yimɓele sikki wala ɓe kanno heddade e le cuutali gaddanoɗo to leydi france toon o mallinke ɗereji leydi mali o jogui ka e dow leydi france ndi ɗereji makko ɗi kiɓɓali ndenna hono ɓeɗo mbittoɓe ɓe gala ɗereji fewi to leydi france to wona fewi yimɓele gaɗaɓe banggere eɓe gondi e jamare nde eɓe paabo dun nder kala imadraji nokku o ndenno hana fewi leydi france ndi wasa hinnade hono ɓeɗo
ɓe ko ɗum woni beete hande min garan haalde hono kabaru yimɓele politique en ɓe gondi e nawtirade sukaɓɓe kañe yimɓele andaɓe le nokku o micciteɗen wiide yimɓele mawɓe soɓe nata le leydi ndi kamɓe yimɓele politique en laamiɓe fa yettoyo laamiɓe kabaru dina jamare hewde kañum yaltano so jaɓɓitoɓe ñalawma hande o ka école ngaji ɗi jaati uddite so wiye sukaɓɓe jaaha jaɓɓitoyoɓe toon andan ono kabaru ɗiɗo golleji gori kollitiwi ɗum wawa yaadude e saria fa keɓen famtade fa hande keɗe Mahamadou Samaseko e mumini sendebu
ndeya fof sukaɓeɓe na jaltine sattoyade kanankoɓe ɓe jaltinte guila wattu 8 heures ɗon ɓe keddoto fa wattu salfana e leydi nangue gulɗo sado kay jangguinoɓe mabɓeɓe na ɗowtaɓe kamɓe dun daranto kohe mabɓe banggal faratiji nayeɓeɓe kollitiwiɗe nden ɗiɗo immadraji ɗi batte leydi kiyankaku ka wattu joni o kay eɗum nawtore tan banggal politikaku keɗenna professeur Abdoulaye Niang goto yimɓele fedde jogoni maya
ɗiɗum waɗeno hakkunde hitande 1960 e 1970 ko sendi ɗum yo pionnier en sakkitoytano ka joni sukaɓe ɓe jaltinta ɓe killaka yon kiɓɓiɓe adama laamu mabɓe tan wembiɓe
wona fewi batte weli yonki woni ko jangguinoɓeɓe na jaltina sukaɓe lokkoyeɓe ɓuuri fof so kanake leydi ndi hani dawde ɓeɗo kay kultiwide wawana ɗum fewi hunde e lewi dia e dugure jangguinowo to segu toon hooreɓe mabɓeɓe yamirtaɓe gollude ɗum ndenno ɓe yettiraka hinnade ko ɓeɗo yamiri e ley darande makko jangguinowo e kaña dun sara sukaɓe lokkoy hollitiwide ana hani jaati sukaɓeɓe batti dentinde fewi e ɗiɗo immadraji joote politikaku keɗoɗanna kanko dia e dugure o
pendant 72 heures tous les
enfants sukaɓe jangde yo décap o jaati lelli bataki wiide ɓe joppite yalla ɓe cakkitoyo kananke laamu miɗo mina wiide ɗum hana ɓen kana sakkitoyde hoorejo laamu o na ministre en na du keƴaɓe
dina
so banggal saria ɗiɗo immadraji ɗi na yaɓɓa hakkeji sukaɓe banggal hinnade jande hantide ɗum woni ko holliti oɗo avocat o maître Abdourahmane Touré keɗɗanamo
fermer les écoles pour aller
uddude tuudi janginirde yalla sukaabe cekkitoyo horebe balle politika ko wana ko wodi e hakkile dum wodana jandema sobe barmi nasawun ko hebbibe jomu e anankani jukkede
elewi honjotobe yoga bangal odo kabaru o eden baw jati wide yo sarabe be jati nguni njebube dennobe kuliti wide yo yimbe le fedde sarabe sukaabe lekuybe daro e darde mun en
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrab den lo dun en les réseaux ngaji meden di to burem to be koliti wid ne do goto gujjo kanyun jompitiki goto war dun to o do suko jokkolo mun dire malli kolita do annira do sottul ton do gujji fa yotte poddel de bnu dirta tremol kany ko nande mudun o do suko jokkolo holita wiede o nangama o dun yonki makko harbama to jompitiki goto kanyun wari mo to irama kenyen dun do kolitiri wid ko jala no gondi e wadde do hen se wurude ngardam fa do tesit do wattu jono jamara wonde tonde e demba sanno hono kabaru ndiyam wori ton kambe marobe dabaji be goriyaji be gondi asuto so be keban ndiyam do dabaji mabbe kani yarte be ngadi noddango fode pelle ONC kanya lamo tino faabobe ko yaawi ndudan gardan faado kati do kanko ministre kumido kabaru dinaaji leeledi meden di ala jabbinodo o yehi to o faabu yiki himbe le lojaabe kanyi atimebe gombe ton fa yottoy laami be galleji almaami dunki en dina o faabiri be ton sukkaro koni faana moddu fawjeel hono o haani yafinirde lewru kortandu e juude mabbe sekrab do katten betande kabaruji meden dimi joti on sanne hedaade heedo jamme ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de anawudi wassalam. I'm